kusimaha madwiinaga dawladda koonfur galbeed ahna gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka maxamed nuur maxamed macalin ayaa furiya madalla sanadlaha ee gudoomiyalka gobolada iyo degmooyinka koonfur galbeed oo si rasmi ah ka furmay xarunta madaxtooyada ee magaalada baydhabo madallun ayaa qaban qaabadiga wasaaradda arrimo gudaha dawladda hoose iyo raadaliisiinta dawladda koonfur galbeed soomaali iyo waliba ku qayb galaya xubno ku tirsan golaha wasiirada gudoomiyalka gobolada iyo han degmooyinka iyo marti sharaf kale korenti iyo waliba meelaysay ku hadalaya wasiirka wasaaradda amniga gudaha dawladda koonfur galbeed soomaali xasan abduqaadir maxamed oo furitaanka madallo ku hadal iyo waliba uu sabagaadiyay dadaalada iyo wasaaradda arrimo gudaha sida gudoomiyalka degmooyinka
degmooyinka iyo shaqooyinka la kajaro runtii fursad faylayaan atayoon inyo caasimada kumeel gaarka ay kooyaan walbadan oyo islahaayeen wasiirada ama wasaarado ku kihilmaayay iyo aragaayeen ama ku qabsadaayeen islahaaye ama wasaaraddaas wabaada arag lahayn haanga kula hadala lahay ta islahay fursad faylaya siinata dhinigaasna marka wali rajeynay in ku faa'iidaysataan oo wasaarad kastantiisan rogtaan waqtin halaano waana la kulantaan arrimo amniga iyo guud ahaan howlana ku socdeen oo sahagarla'aan ah nin la shaqeeyeen weliba wasaaradda arrimaha gudahaan gudbii doon dadka dhan faylayina laakiin in dadka un han gudbiino sigaare dhiniga amniga nin kula shaqeeya in la abaalmariyo iyo horta rajeeyaan so ankadhiihogaan howlo kala socdo garabna nin ku siyaan ilaahay idin shee
wasiirka arrimo gudaha dowladaha hoose raadaliisiinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya abduqaadir xaaji xasan ayaa weliba uusa tilmaamay iyo ku goanta wasaaradda sidii lan xoojin lahaa isdhexgalka bulshada
ka mayata furitaankii barnaamijkun ka saabsan kulankii sanadlaha ahaay oo lanqabada ay gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka koonfur galbeed geedka muhiimadaana ma ah inay qofqobusasee kubadda dawaho masuulaaiusbixinjeediy muhiimadda mahayna inay sarkale furno laakiin lama maalmood kale linhartay oo un lamaada maalmoodba un islagoogu doono walaagii gaargaar ahoo jaroona la hadda gudbii doono walaagii cadasho e jaroona la kashaegada doono gaar ahaan weliba fursaddu may falayeysaa kolleegiyay dadka wasiiro koonfur galbeed adeeganta ay la fadhiya inta maqunba intay ka roogtay magaalada inyoonay lamadan maalmood siina jaro doonaan ma hogaaa cabasho badan inaysan qabtaan gudoomiyaalka degmooyinka iyo gobolada oo aysan wasaarada ku qabtaan yoona hanoosoxaanas kudabamasa ubadaana
ugu dambeyntii iyo weliba madallo ku hadalaya kusimaha madwiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed ahna gudoomi ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka maxamed nuur maxamed macalin oo uusa furaya madallo sanadlaha gudoomiyaalka gobolada iyo degmooyinka koonfur galbeed iyo weliba uusa faahfaahin uusa ku biyay muhiimadda madallun yeelun ku hadalaya
degmooyinka may waa marwalba ma integiyin waa dhibaatooyin badanaan la kulmaan sida hadda lanin sheegi waa kalfadhigan kalfadhigii ku horey may ka dhimatay ugu yaraan afar shan ilaa gudoomiye degmiyaha ku dhimatay oo intaasnaleenaa ilahay naxariis marka kulli walwalow socod marka may waa bartilmaameeda lay marka maysiin lahaa waajibaad marka isuna eedaanka bogaadiye marka eediyadaasin ku bogaadiye